Drizzy.
Yeah, we ballin'. Fizz is back.
Here's another one. Here's another
Sam
one.
Sam is track. Big things. Jina la kuheshimiwa. Yo, woo! Let's go. Yo, master kama daddy. Gangsta kama bad twin. Six kama tozi. Blue kama biz sister. Do you so love me? Chaisa iyo blouse. Bila tizi wezi flow. Sani upata show. Pamba wena do. Kibongo tuna scope. Gonga kwanza menu ili upate chow. Soma ufaulu. Lens ndani kulu. Tela A na ushulu. Dizonga na disulu. Sauzi kwa wazulu. Elizabeth Michael aka Lulu. Sana anabasata. Kiuno na kukata. Tama utapakatwa. Cheka na bitasa. Zulu kama shaka. You smoke no eating. Galia utadata. Toto mama deka. Katal iko Asia. Ulima ngombe treka. Zaje kwa kepesa. Style ngu tupizi. Kuingia ukuna cheka. Tuanga tunapeta. Nga amelemeta. Yumba teteleka. Batani vina nyweka. So pila weka nyumba. Familia itoteseka. Malamia utatekwa. Swazi na itingeta. Meki iwe beta. Pendo wependeka. Gangsta Wiza Lifa. Yes, American ni rapper. Kipuna wewe sepa. Mapenzi we dendeka. Dotoni wewe seka. Lapi waku smoker. Bobu wa Jamaica.
Bobu wa Jamaica. One love. Peace, baby. Let's introduce my dad.
Malise.
I told you, yeah, I thought I told you that.
We met this thing popping. We met this thing balling. We met this thing popping. We met this thing balling.
We back in the business. TPC, Alexad, Babylon, BC. I thought I told you that.
Kote. Sam Sam.
Khalas.
Dala.
Woo!
Yeah. Umepambazuka.
Please.